wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo deegaano ku tirsan koonfur galbeed waliba kuwadde ololaha horumarinta walbarashada gabdho gaar ahaan iskuulada iyo maamulaas ee magaalada baydhabo walibana hal ku dhiglan ka dhigay gabar walbaratay waliba bulsho walbaratay maamulaha guud ee iskuulka sheega sharow ee magaalada baydhabo oo ku mid ah iskuule olola lukusoobi iyo wasaaradda koonfur galbeed oo ku mahadnaqay muhiimadda iyo wasaaradda siyaasa horumarinta walbarashada gabdho yoona dhansho sii dhiirigeli doonaan
gudoomiyaha waxbarashada gobolka ee gudoomiyaha waxbarashada degmada way haboqdeen iskoolkan jaqasharow primary and secondary school anoo ka hadalow magaaga iskoolka maamulaha iskoolka doktor axmed xasan abdiraxmaan way geeka lugwada ololaha horumarinta walbarashada gabdho ee dhis garaadka gabdho oo ah waa barnaamij runti iyo dhan faylan gabdho way ka mid dhayiin bulshada anka badan oo inta walbar oo garaad oo korlan dhisa wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare dowlad goboleedka koonfur galbeed eedi eedanka ka mahadnagaana sida iyo sharafta leh oo hanin sharafen oo iskoolkeen booqashada nin ku kooyeen oo unuuna oo raalli ka keena iyo geeka dareersho oo eeye waynu un socdaana ololaha horumarinta oo la hormariyo gabdho garaadsho aqlijo iyo walal walaalimaarna oo fuyo jarsho mustaqbalshe inta korlan ka dhisa
xana kumiday gabdho walku baradayeen iskuulada baydhabo oo ololo lah ku suubi iyo weybah iyo sheegana iyo walbarashadii sii wada doonaan
ismaanu kumid ahaa gabdhodii gidaa iskuulka shaasharow eedanka faraxsanay barnaamijka horumarinta ololada waxbarashada gabdho oo nin qowti wasaaradda walbarashada inii la qowdo barnaamij oo gabdhooli ku hormariyo waxbarashadiio eedanka maxasindin wasaaraddan eedanku kuma hadnagaan gabdhona may bara rajeeye waana filay inii ku faa'iidaysan doonaan meeba ka darsa inti barnaamij barnaamijyadu mid ah wasaaradda waxbarashada yahanin sii badi gabdhona guud aysi gaaray banti nin dhiirigeliy walbarashada ninka dhiirigeliy
anolo eero magaay faahisaan oo ku socda iskuulka sheesharow way baan ka qimaaday wasaaradda waxbarashada dhammaan meraas way baa inta dhiirigelin ku edeena walbarashada wasaaradda waxbarashada gabdho way baa inta kama hadnagay ololada waxbarashada gabdho oo meraas dhiirigelin suubiaya baan way balhaa meraas eedi eedan ka faraxsana baan wayba ku rajaynta mar walba maraas ololuhu oo saamaleen inay soo dhiir doono mobilaa insha allah wayba faa'iidae kordhiyaase wayba walqowdaan bulsho dhammaantiyo maraas insheed waybana maraas dhiirgelin ata dhammaan gabdho
anka dambeyntii gudoomiyaalka walbarashada gobol iyo degmo ayaa ku hadleen ujeedka lagu leeyay ololoogu horumarinta walbarashada gabdho yoona waalidiinta gabroosho nimbahaana iskuulada iyo in sheegeen inyo walbaradaan
ilaahi subxaanahu watacaala walinii suurogeliyey intii una geedka maalintii lamaad nin suurowda in una qeyb kuhaana nayo islee socona gudoomiyaha waxbarashada gobolka bay iyo wali islaroogna hata ka sugugna iskuulka sheesharow hoose dhexe labadee garab wali suruna hogeyaha iskuulka sheesharow fahma iyo maamulka iskuulka ustaad axmedow iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka iyo tiim wasaaradda waxbarashada in gorata iyo qeyb ku naqdaan ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha markan wasaaradda wali guulanaha iyo engage garayta ama dhiirigelida ama horan socod lagu sameeyo sanad dugsiyeedka 2024-2025 in gabdho link campaign gareeya in iskuulada in ruul gareeyaan iyo wasaaradda feeri doonta qeybo shalduun ee bulshada
ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha oo koonfur galbeed un ku furmi taasoo mahadiya iskuule mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare koonfur galbeed ay igoo kaalmaysteen wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo education partnerska waa baahwadaadka waxbarashada kaalmaysadaan guud ahaan may ka saabsanyaa wacyigelintii oo asbuuciidan ku horeeyan oo sanad kasta la qabda jari saasoo kale hatana sanadkan may arday indaalanyaa inii oo horumarinta ololaha horumarinta waxbarashada gabdhaha inii yal astay marka may wasaaradda dadaal badan ka jirtee inii waxbarashada la tayay amise tuulo iyo inay magaalo dhatiyo may lagufaday inii goobaha waxbarashada uu laadajiyaan iyagoo shuruudan kiirinayn iyagoo baysa lagufadaan uniform la warsadaan buug la warsadaan oo ilaahay maogolaada
ololoon iyo waliba ku faa'iidaysada doonana gabro ka nool degmooyinka ku tirsan gobollada baayo bakool iyo shabeellada hoose